Remember when Toleli mama ye Londo ya mapopa Remember when Toleli mama ye Mwabu wabu sekulile Useta nitate Angobu mamu sekulile Useta nitate Ayeni wone la vena Utawajolina Ayeni wone la vena Utawajolina Nompilo Kazi wena umtule linina Nomone Kaza umtule litalibi Wena swate Daza umtule limama ye
Babili, babili, babili we
Baya chola la babantu Nina nakuita mama ye Baya chola la babantu Nina nakuita mama ye
Wena vendondo ya mapu Kuya nitanga imina Wena vendondo ya mapu Kuzi nisele imina
Mwabu wabu sekulile Useta nitate Angobu mamu sekulile Useta nitate Aye ni wone la vena Utawajolina Aye ni wone la vena Utawajolina
Don't know.